Kamame uza bandari yetu, mseme twelewe, hata kidogo tupeni chetu, nasi tulewe, mana huku kwetu bado masikini, wajuku zetu watarithi nini. Kamame uza bandari yetu, mseme twelewe, hata kidogo tupeni chetu, nasi tulewe, mana huku kwetu bado masikini.
Yeah.